adoro siwe lalikirira lulivolu atutwale mbera yensi yone yomwe tuita tulina tukuma wankubande jevizivu yenseno binji tuline ya tusubiza omurunja atakuwa atakumi na mpira nandi bande kiasi ngate yalio ye andona maseka jikaba lave manga tate wemeza te yankuma kambi muwari kumire dala kubanga nze ya nyamba nandi bande kiasi ngate yalio ye andona maseka jikaba lave manga tate wemeza te yankuma kambi muwari kumire dala kubanga nze ya nyamba Oyamani byenjagala kanza ye anunula oyakolera bamwesige byekisamanye erinnya lyange ulindira kumanyi yakyakola mwana wa tata sinza kwewakana ebyali lyannema okwekolera sinza kwerabira ebyali lyannema okwekolera nandibadde nkyasinga teyalio ye yandonda maseka jikabalabe banga tadde wemeza teyankuma kambi muwari kumire ddala kubanga nze yannyamba nandibadde nkyasinga teyalio ye yandonda maseka jikabalabe banga tadde wemeza teyankuma kambi muwari kumire ddala kubanga nze yannyamba Yama nyama genda gange na mada Yama nyembe razange Yeka Yesu
Yeka Yesu yafuga
Aleluya Yesu afuga Yafuga dagala Nemulwa dekata Nze yankuma Sijukira leva numba Yesu yoye yanyamba
Yeah.